kona yo ni curve, kata kona yo ni yash. Body like math, chora saba yo ni ash. Ona tena bath ma, na anguka na madam ni mpeng ni mrasta. Puff to your puff, mi mseti kishada. Double she's a trouble girl, she makes me bankrupt. Kwanza akitan, she makes me stammer.
She said she want more than anytime I be a soldier. I like my girl a little older. Kwela neza ni hold down, hold down.
Nuri, yungu sinangwai. Sipendi bila nyongi, sipendi bila nyongi. Nyongi, nyongi, nyongi,
mimi mwenye natoka ghetto, sina doho.